kutosha pana moto cheki shisha. Hapa toshi kwa mtoko feki pisha. Lona poche ene nota wezi shika. Usini choshi meni boss meche kuisha. Nakani rose rose nita grabish. Niki lenga shoti skos twa survive it. Nenda mos mos so kwa cast bish. Sina rose talk simpi chest niche. Squana passport wala password. I'll pin like Kim Jin nika crab codes. Nataka kuwa mimi, ah, bass forge. Hauna code, piga chin, naitwa landlord. Hakuna mganga zaida mungu wa chenu shamba shikaji. Sijitie gundu kweno pamba naj. Kaza kamba, weze kuwa njaj. Kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maj.
Kiwa hebebe, hawezi hustle kaa mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole. Cheese, cheese, cheese. Ole, 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 ole. Cheese, 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 cheese.
Mr. Jquez at your cax boss. Kona sipendez rusha bass poch. Mambo, yote kwa socks. Dudu bongo duki na mzao zam coast.
Umaskini so dhambi japo so jambo jam. Opati manzi kona jambo yando baste.
Mini mjesh kwenda rest yoni kiss kid. Bila catch how we fresh, how we Wesley.
Baby, girl, next time you call it, please. Attack nearly short, come a Kennedy. Ukona desperate disease. The men don't eat a dangerous remedy. Lana sijapewa kutwa ni nombiwa na mama. Kinipa miadi hewa mena chukua tuwa chanya. Na sijawai jivika umasi. Makuzi ya faindo mana baba taifa alficha CV.
Ukiwa hebebe, hawezi hustle kaa mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole.
Cheese, 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 cheese.
Ole, 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 ole.
That's how I'm doing. Now all is a kwenda cast new. I'm Joey, I'm Koi, I'm Koi Koi. That from Foy. Ramba mpina meusi kaa chui.
Fresh up to death, me no king or my queen. Better take a bow whenever I'm coming in. Hata wakisema mina zidi tiku win. When I hit that stage, I wanna booty ku sing.